inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Halkan taasi tiraanya leh ayaan halkan ugu gudbinayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay walaalkeen mudane geedi cadow oo ka tirsanaa county Garissa, ninka oo nominated MCA ahaa oo saddex taamne lasoo magacaabay oo county Garissa muddo maaragtay sida loo bilaabay assembly-ga Garissa xubinka ahaa oo Allah oo raxmad ah ku geeriyooday Nairobi. Ayaan tacsidaas soo gudbinaynaa anigoo ku hadlahayo afkayga iyo afka countiga muxuu ahaa county assembly-ga Garissa county. Waa arrin naxdin leh, ninka xanuun buu maray, Allah u naxariisto, wadanka gudihiisana muddo ku xanuunsaday, kadibna caafimaad baa haddana India loo aadiyey. Haddana geeridiina hadii waqtigeeda lama dhaafayo, muxuuna ku geeriyooday Nairobi. Haddana qabriga waa Garissa oo lagu xawaalay. Allah u naxariisto, Allah u naxariisto, Ilaahay dambi dhaafa uga dhigo wixii xanuun u maray. Ilaahay jannatul firdowsa ayaan oga baryaynaa inuu Ilaahay nagu wada kulansiiyo. Maxaan halkan reer Garissa uga codsanhayaa inay u duceeyaan walaalkeen, inay walaalka u duceeyaan, ay cafiyaan ummadda bini'aadamka inta la nool yahay. Taatoosha lama waynayo, hadday jiraan maaragtay dad uun si uun u kulmeen ama si uun maaragtay wax u dhaxmaray, inay cafis u fidiyaan, cafiyaan, Ilaahay u baryaan. Ilaahay maaragtay aad ay aad hadaan nahay mudanayaasha Garissa County Assembly, geeridaas inay soo gaartay aad ayaan oga naxnay. Ilaahayna de waqtigan lama dhaafayo, malikum mowtu waa meel isku soo jira, lama garanayo. Anagana cibri qaashi inay noo noqoto, aan maaragtay Ilaahay ugu dhawaano. Walaalkeen muddadii yareed aan isla joognay baarlamaanka, inta yar aan maaragtay ka xasuusto ama aan ka garanhayo, nin maasha allah oo furfuran oo maaragtay bashaash ah oo inta badan caqabadaha jiro mar walba ka hadlo, oo maaragtay anagana aad noo waaniyo, oo taxadarka iyo meesha aan joogno mas-uuliyadda iyo culayska ay leedahay iyo sida maaragtay la rabo ummadda in lagu khidmeeyo howlaha kudi mar walba naga waaniyo oo nagala hadlo, ayuu ahaa nin asagana mas-uul oo muxuu ahaa baarlamaanka hata noo gudoomiyo. Marka speakerga iyo deputyga ay maqan yihiin, ninka soo raace baarlamaanka noo gudoomiyo isagana ayuu ahaa speakers panel ku jiray. Laakiin muddadii aan assembly-ga isla joognay aan isbaranay, nin maasha allah wanaagaas ayaan ka sheegahay inta aan ka xasuusto ama aan ka garanhayo.